dala waliyo katonda abange yenze dala waliyo katonda atanda balulye cho yakibusa busa waliyo katonda abange muje tusinze linnya lye oh mama tata nabiwuliranga ku radio tewali abantu abalina buli kye beetaaga tino wali abantu abasula endaggulu teera wali abantu ennyonyi zino baazifuula obugali emigga gikulukuta buli awali eddungu nalinga eyasiranga buli kye nkolanga kigaana nanoonya katonda nasaba katonda nagende ku maca sebo nga nange ensulayo namuyita naayitaba namuyita naawulira o mama tata wabanga yenze ddala waliyo katonda abange yenze ddala waliyo katonda atanda balulya ekyo yakibuusabuusa abange muje tusinze linnya lye oh mama tata wabanga yenze ddala waliyo katonda abange yenze ddala waliyo katonda atanda balulya ekyo yakibuusabuusa abange muje tusinze linnya lye oh mama tata mulyampulira ku radio tegeeza abalala temukama afaayo ne katonda awera yesu nze okukolera abaana be emigga gikulukute buli awali eddungu ekikolimo wekibadde wabeewo omuza amaggwa wegabadde wabeewo ennimiro n'awali eddungu wabeewo emigga n'emitima egimenyese ssebo agiyunga negiddawo eyayamba bugembe kkiriza tinaawasobola o mama tata wabanga yengwe ddala waliyo katonda atakula baluli yakuwana wana mumanyi mbademani yakumanga omuliro omusabo abange leero bantu bamwegomba wabanga yenze ddala waliyo katonda wana wana kuba temwatulaba obwavu bwonna yesu yabwetikka galwadde gonna taata yagatwala.